mami fundi unanjulia hautulii nikiwa na gundi unanipatia
hakika umenifaa
mimi
siwezi pita niye nitaka na ukinitaka rabi mimi naja siwezi bisha mintakuwa kicha mimi nimeona wengi ila mbonga rabi nimefika wewe mi wako sijiwezi lako menida thank you
mina wewe
mina wewe
tam 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 tam
mimi na wewe
tam 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 tam.